mutu erere kumulumba Jesu kundilenga kuba mutu ndamulumba mwami uli kuchulu kuti wakandilenga kuba mutu nagayanda ndega vansozi munyike ndelede kumulumba mwami kambo wakandilenga kuba musankwa nagayanda ndega vangombe Ani welele kulumba mwami wangu Mugundilenga kuba mtu Nagayanda nega bambusa muwa mumba
Anuwe mwami mutalavala igulenga nime kuba mtu Kambo nagayanda ila kutaga igwa nagandilenga menda wasuwe Anuwe mwami wangu igulenga niwe kuba mtu
Iwosuba wajisambo mwe Leza wagalenga muntu Agumupa mano Winda inyama Mano agosala Jivi ajibotu Aguba mwendelezi Uno munyiga O muntu goea O muntu goea O muntu goea Uno munyiga
Anuwe mwami mutalavala igulenga nime kuwa muntu Kambo nagayanda ila kutaga igwa nana nime kambi na wasuwe Anuwe mwami wangu igulenga nime kuwa muntu
Kambo naga yanda
Iwo
nila mulumba Jehova Kambo waga ndilenga kuba mtu Namana ndila imigila kumulumba Amulomo oyu wangu Bendila mulumba Jehova Kambo waga ndilenga kuba mtu Namana ndila jigoya abuyoya Namana ndaye ya kumusala Jesu wangu ndamulumba Imami wangu muyandisi Kambo ndajigo ya kumulumba Imwimbile mebone jipona Alpha Omega Matarigilo ama manino Jesu wangu ndagulumba Nejipona mendiwimbile hehe
Mami mutalabala hey, hey. Kuba mtu
Golumba,
Golumba, ila kutaga ibanaga dulenga we wabambeba. Golumba, mami wangu, golumba, niwe wabamutu.
Golumba,
ila kutaga ibanaga dulenga we wabambeba.